E pacia chiarite, e coterite chiarite, e takahia kiangawari, e torona keiwaho hokimae. E whakarongo aeao, ki te tangi mai, a te manu ne, a te taraki hi i te weheru, a tanga o te po, tarara ta ki ta ki ta, wiri o papa towene towene, hope whae ake, turi whatia, e ha.